ShankySupplier.com.
Tava classic, baby.
Vanida Dar es Salaam, Bagori, Cholo Vinanta, Ucho, Saba Zirotano Abalia Dar es Salaam, Uzemusho Dutumi, Wey, Mia Saba Natano Do Abalia Dar es Salaam.
Muziki umekushinda tafutaka za kufanya
Watekaji, chabaji ukwanza Na wa mwisho tumekuwa wa kwanza Na wale waloanza wameanza kusanda Tabata Mandela Mabegani ukimona jizoa Numemuona watisa ni mia saba na tano Mia saba na tano
Utaigula
Mziki umekushinda tafutaka za kufanya wake up Mziki umekushinda tafutaka za kufanya wake up Mziki umekushinda tafutaka za kufanya wake up
Tutakwenda mbali tumiliki magari maisha makari Wamekudhali mejengo mekali Watekaji kweli wanakudhali Akisane msini weze kufika mbali We mungu akipanga kapanga Hata utoki kwa mgianka ila badu tasanda Na inu wajalamba Labata mabegani, kigogo mabegani Migo mabegani, kino mabegani Masati mabegani na zibeba wakizani
Utaigura Mia saba na tano
Wale walokata saizi wamekubali mia saba ndo baba mia saba ndo baba Wale walokata saizi wamekubali mia saba ndo baba mia saba ndo baba Wale walokata saizi wamekubali mia saba ndo baba mia saba ndo baba
Wakina nani?
Mia saba na meni mia saba na meni mia saba na meni
Unanijua?
Mia saba na medi, mia saba na medi, mia saba na medi
Watekaji
Bazo
Watekaji wa pugu
Babaluma pesa
Lazala mso baba isiaka Mane pesa, mane power
Manager
Mitodi
Mwanga miela
We
Haisha ndege
Baka kwa laisi
Yuki
Bambush
Doza
Haisha ndege baka tarian
Adui
Dogoloja katakoba Mtekaji we
Omela
Haisha ndege baka chanisa musho
Zero
Bafesto shebele
Koteboy baresa
Haisha ndege baka masak
Adaboy
Izoani mkali wa fasheni Amiboy baba sami Saksina chausela
Kweba Classic Sound.